Hey baby, moyo wangu aliumiza vibaya, nanusurika kwai kidonda ndugu alonipa kina maliza tu dawa, katua kiponi. Oh jamani, bila kumwacha ndio siwezi. Oh, moyo namchagua yeye, japo najua ni peni kuwa naye sitaki. Oh, ila sina budi, moyo namhitaji, nampenda, anajua ndo maana ananishewa. Moyo na kina kirefu kilichonieka kwa kendo, usijaelewa, nampenda, anajua ndo maana ananishewa. Moyo na kina kirefu na jamaa aliporudi kampokea, ila kazuga tena na tena, mdomo ni mchungu, ila ninashindwa kumtema. Sipo genini la kweusi, anachothamini fulusi, tatizo mimi mfupi, mavangu valiwa kichwani. Sipo genini la kweusi, anachothamini fulusi, tatizo mimi mfupi, mavangu valiwa kichwani. Hayana macho, masikini moyo wangu kapenda mala sipo. Haya mapenzi hayana macho, masikini moyo wangu kapenda mala sipo. Toni pena, toni takale, toni pena, nasitu momoyo. Toni pena, toni takale, toni pena, nasitu momoyo.